jotama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare noga e jagom lewru avril jena yande sukidu studio tamani miɗen tawa e maison de la presse ɗo Bamako ɗo duttunonoɗo kabaruji yumaro way gala konko Mohamed Ouattara wonto ɓoggi jamɗe to sikirabo kompetitif wi tawede dabareji piyamale hen fa ñaw ɓuɓallo haɓeli adnar ndu kañi e leleydi mali ndi fof fa hande ɓe kollitiwde oɗo ñaw yaray caggal ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗo wakkande ɓe gonno yamminde ñalawma keƴƴanaɗo kabaru ñaw ɓuɓalla yimɓele tato kañum yonkiji muɗi en karba goto o ka yo amiri noon nokku noddirteɗo ñafo ɗiɗum leleydi Burkina Faso kerol hakkunde mali kañi e Burkina Faso wattu juno lugajana gondi e wadde le oɗo nokku de humide kabar haɓude wayde ñamde fa harde noddirte smart nde les région menakoɓe kolliti hono kabaru ɗiɗo golleji gooni leleydi meɗen ndi sakirabe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade alal baare keña ñalawma keeɗenaɗo haɓude e ñaw ɓuɓallali adnar ndu fuɗ ɗum yambinama ɗo mali ɗo ɓe kolliti wiide wattu jono laamunkoɓe dogotoro en gomɓe leleydi meɗen ndi ɓe kolliti hono oɗo ñaw worri le nokku o tawede wiide dabareji kewɗi piyama dow hen fof fa hande oɗo ñaw timmay leleyɗele ɗe noon ɓe kollitiri wiide fa hande ɓe mbi kumol an han tekkinede no ɗiɗo golleji gorri fa keɓen famtade gaare keɗe mumin se ndebbe Ousmane Niali Boudi
le leydi mali yiriwore kewɗi waɗama bangal haɓo ɓuɓala yo ɗum taykiti ƴaɓe cellal leydi ndi ɓe kolliti ɗum le batu mawɗo do ñawɗo ñaw ɓuɓala yo ñaw torroɓe yimɓele kewɓe le leydi ndi keɗena dogotoro Mama Kumari secrétaire général ministre cellal
wolitama wiyade le leydi men ndi le yimɓe temedere fu capanɗe nayo e ɗiɗon o ñaw won e muɓɓe e ñaw ɓuɓala woni e muɓɓen le région ngaji ɗi sababu muɗum ana heewi le wattu ndungu o ɓuuri hewde nokkuji tunnuɗe e pete ndiyam ɗum wonno sababuji mawɗi bo latade sababu faw nanga
kabaru mum ana sulnani ka ɗum walda le nokkule draman daba sanogo yo dogotoro gollowo sikasu keɗena moon
hollita le hitande 2017 ko yata himɓe million ɗiɗon e ujunaji capanɗe jeeno e jeɗɗon e temede jeɗɗon e capanɗe jeeno e jeɗɗon ɓe ñaw ɓuɓala nangui le mabɓe ujunaji jeegom e capanɗe jeɗɗon e taton e temede jeeno e capanɗe jeeno e nayon o tori ɗum en sanne le ɓewmo nangui hollitama wiyede ko yata ujunere e capanɗe joyon kedde ke makko ɗum woni le himɓe ujunere fo ana wayi hono goto ɓeo nangui hedde ke makko
laamiɓe leydi mali dokki aadi wiide ɓe gaɗa bowɗe mabɓe riwde ñaw o le leydi e wi keƴaɗo OMS Tako Balo haɓɓo ñaw o yata caggal lugagol Ishaka Sagara yo dartowo omo golla e janginirɗe mawɗo Bamako
farde ndiyam pese ɓuɓala yirwinede hollitanomo wiyede safari makko wawa heɓede ka ɗo gonɗen joni ɗo wayliteke hannden ana anda ndiyam pese safari mum ana wondi e heɓede omo wawi sawrede ɓe jogui ta eral ɗo e seeɗa safari makko heɓete latto du safare mbawɗo sawrde o
ñaw
haɓɓude ñaw ɓuɓala yo himme ko laamu o hani huncande hoore ɗum yata caggal imma daraji kewɗi e bawɗe
sikiraɓe so gabbido bemal ami ande ngal oɗo mbayilni tirton mijoji moɗon to hellamin gol mi noddirta phase facebook na compte titter studio tamani no noddimi ɗo numéro ɗiɗɗi anduɗon ɗi yimɓele taton ɓe kollitiwde yonkiji muɗen karba hakkunde kerol mali kañi e Burkina Faso nokku an noddire ñafo iɗum leleydi Burkina ndi ɓeɗo yimɓele holitama wiyede won yimɓele nannuɓe le gelel mabɓe guel so mbariɓe toon goto dow barmi ley hen laamukoɓe gomɓe toon ɓe kollitiwde yiɗum gonga jaati wattu joni o fedde mabɓe nde ɓe noddirta ze fatnde ɓeɓe gondi e wadde toon lugaji fa ɓe ƴeewa yalla hon ɗiɗo golleji gaɗiri toon fedde nde ɓe noddirta paari na wonde leleydi meɗen ndi ɓe kolliti hono laamu o laamiri ɓamde hitan 2013 fa yetti 2018 leleydi meɗen ndi ndeɗo fedde luttidirde e laamu oɗo ɓe kollitiɗo mobilaji ɗum woni ɗi manggal paɗen kaɓɓirto mobilaji ɗiɓe noddirta pickup ɗi ko yata mobilaji capanɗe nayyi e ɗiɗi ɗiɗo mobilaji codama ley nokku ɓe kollitiɗo yurku yurkuji kewɗi kañi e mata ley hen ley hitan 2016 nde duɓe mbi vérificateur général ɗum woni konjotoɗo ƴewto hono ɗiɗo golleji gorri keɗemo kanko noddirteɗo ceble drame o kanko laami ndeɗo fedde komo sifido hen dow facci tango Ousmane Niali Boudi
misaluji
kewɗi gonle windande nde hollitata jawdi mbiyandi wattama e kaaki mangal pat en di ndi watta ko do wiya don jawdi ndi ndi mursama dum welay min fay seeda meden mila e dum bonande jawdi non pickup nga chapade nay e didi mbiyadi ko todira na ware milliard ngaji didi e millionji teme tati wana gonga sabi sandari dum an way hono pickup goto fu million chapande joy e nay sodira fay goto ne dulla ko pickup sotte togo goto fu ko hani millionji sappo e nay na sappo e joy fay goto dulla dum le luma bamako go sini jawdi gollirana mo no haneri wana pickup nga chapade nay di tan kebete jawdi ngattaani hendi larmi on wawno hebude pickup ngaji temedere e chapande nay dare tan onon ka obbonande mawdo e dum bonna jawdi suudu baba e dum bonande dum mangal pade
finance publique pour nos forces
be koliti wiide imugol kanugol huncande hore hono sukabe kebata ko nyaama fa kara feddinde noddit smart de be ngadi dum imugol mabbe jaddo bolle region menako be koliti dido jababuji du ton le majjube koliti de golleji kewdi kanyangol ko peway hono kabaruji de ngori nyaalomo hando le leedi meden difa keben famtaade no dum wori ngare kede Ousmane Nyaali Boule momine sendebu
ngo horngo fanda mudo yo dardude kabaru ngure tukabe jiudende ndima fayaade lebbi chapande joy e jenay e rewbe dum e mbarta sappo e joy fayaade chapande nay e jenay no wori ko dum wadirte yo fa kabaru tit Allah mabbe ngurdam darane le rezo menaka o holitama werle horngo ngo sukabe temen nayo e noga e jeego jiudende ndima yaade lebbi chapande joy e jenay galleji temed nay e joy dum an holita wiide le galle fu ko buri himbe joyon landama rewbe ujinere e temere jeego e dubi sappo e joy yaade chapande nay e jenay du lintama lengo horngo be sukabe limtabe lengo horngo be hitande yaade lebbi chapande joy e jenay e rewbe yottibe jibininde dum wadan fa kabaruji mu be darane yeddugol wadi le horngo ngo kede ko Ibrahima Mamoud Babi gollo golledo humnine cellal holliti wiide
gonga kay dum wawa wadede koyde sappo na nogay adadu sukabe be dubi mu ana kune lebbi jeego e sappo e joy e jenay sabede sukabe be kebay dubi joy adadu mu le temedere fu anaya e nogay rewbe be noobe dum adadu mu anaya e nogay didi du temedere fu deno jateji di njadata
limtabe hewbe le o region mo horngo wada le mudum an hollita wiide be tidalla ngure woni mube ana heewi nenno ko hollita wiide heydere le region sigaso buri wonde dina menaka an haydini kede ko Ibrahim Mamoud Babi hollita wiide ko saben bini dum
il peut avoir de la
so gure anan keewi e nokkule so rewbe njata suudu dogotoro e muyinta sukabe faagasa dabareji cennan e cellal ana hulbini ana tiidi dum rafin gure timmaton en ana hani dabareji yogaji hawrine yalla kabaru gure ana hunchane
o c'est vraiment la situation nutritionnelle
be dudo do hen wiide cagal horngo ngo yo faangure sukabe darne leede no kuje fa keba faabede golleji balle ujinere do kabaru nyamdu ana way latade sababu farafo habbe hon dum en nandore mu
be kollitiwid leede malindi ko sakiti ko fu yimbe le jango be ngattanta hakkile no kabaru livre ngay dido won dewte jangate den gorri fe jamaadan yahatan buito jangude dun dido kabaru ju ndokka wakande nyalawma keedena da kabaru dewte de dun livre ngay di heedena le leedi meden di yimbe la humnibe dido golleji be bi jamaa sina jayol hono hani weltirde attabiyaji mudde tinno jangano watto soko datete ko hebe no konko Nelson Mandela hollitiri wiite no kedem konko noddirte non zone de Samsung noddirte da jara o ko sifido hen do facci tango mumini sendebu
le livre est très important dans la société
deute ana jogi nafa mawdo le wuro sabede yo feccugol ande e faminde sa jangi a fama kulleji kewdi le leedi mali tidalaji kewdi ana bangi sabede yimbele njida jangude gila sukabe mu'en sukabe dum nabataake nokku do dewte an wiido mila saraabe darata ko itande mu le leedi mali bindobe anan joggi tidalaji kewdi buri fu nokku wala do windete lam o dum faabata bindobe yidube yirwude bindi le leedi
per la promotion de l'écrit
studio tamani yo faabal lamu leede suede Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Sekirabe lodo ne le reso ngaji meden di en kuddira do kulli korodo be ko litiwide kawtal ndu yungal do kabaru demal do fuddi to kulli koroto dum timmi ton kenyen do goni fana mudu fab delon be kan be dirta kebe yimbe le demo bo be tobe be chakodo gutteji njottotodi ben wakati furle lamu kulli korowo lanni be odo golli o fedde wonde le rumde afrique de himunire kabaru don demal da ngardam fa le reso mopti o wattu jonobe kulli tiwide imadara jar gonte wadde to fa pamina robe le gombe tombe no kabaru intingol be ngo worri yido golle der kadti moy tolle noga enay lewru me waro do dan faado yam foyla do be collectif wiide den no dertene gana bugoto yam foyla to wiama yite nanginde do den les réseaux sikaso o be bi bargoji essence didi e bargoji essence nay no be collectif wiide kanyum lati sababu modu sabbi de yimbe la gonno imminte don atte den furno o du nangi dum on essence goddo to be collectif de kudde kewde kanyum bonton ka wala fu keddido le hen sekrab do katen beta hande kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejju jame ka faande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.